umusore ugukunda by'ukuri ntazabikubwira gusa, ahubwo azabikwereka kugeza igihe ubyizeye. Mu cyumba cyuzuye abakobwa benshi beza, amaso ye ni wowe abona gusa. Kandi uyu ntabwo ari umwe mu yindi mitoma myinshi umaze kumva, ahubwo niko kuri. And maybe impamvu utabyumva ni uko utarakundwa na rimwe kuri uru rwego. Umusore ugukunda bya nyabyo, always abashaka kukubona, abashaka kukwandikira cyangwa se kuguhamagara just to feel close, ni wowe umuntu wa mbere atekerezaho mu gitondo na nyuma y'umunsi muremure yari yirambitse nko ku buriri cyangwa mu ntebe agatotsi kamwibye. Aho akangukiye araguhamagara cyangwa se akakwandikira bitewe n'aho amasaha ageze, ariko nta na rimwe azajya ku buriri ngo asinzire azi neza ko agusize mu rujijo wibaza niba urukundo avuga gukunda ari ukuri cyangwa se nawe ari nk'abandi. Nta na rimwe ashobora gukinisha icyizere umutima wawe umufitiye, kuko azi agaciro kacyo n'icyo byamusaba kugira ngo yongere akibone aramutse agitakaje. And all the time abashaka kumenya icyo uri gukora, aho ugiye n'uwo muri kumwe, not necessarily because he wants you to control you, but because he genuinely cares. Ntabiterwa no gufuha cyangwa se gushaka kugukontrola, ahubwo ni uko buri detaye y'ubuzima bwawe, yaba nini cyangwa se nto, kuri wira amataringa. Yibuka buri kintu cyose wavuze na cyagiye utekereza ko atarabyitayeho ibyo uri kumubwira. Iteka azashyira imbere iterambere ryawe. And he will support you in all possible ways. Azatuma wumva uri safe, loved and appreciated. And most importantly, no matter how busy life gets, he will always make time for you. But there's a voice from deep in-